ngeli xesha le-COVID-19 kudingeka ukuba sonke sizame kangangoko sinako ukuqinisekisa ukuba oomakhulu kwakunye nootamkhulu bethu bakhuselekile yaye basempilweni. Zikhona iindlela onokuqinisekisa ngazo ukuba uyayenza indima yakho ekukhathaleleni abantu abadala bagcine benolwazi. Kulula ukuziva unoloyiko ngeli xesha, kodwa ungabagcina abantu abakhulu bengenaxhala ngokuthi bagcine benolwazi ngeendaba ezinxamene ne-COVID-19. Bancedise kwimisebenzi yabo. Cela umntu omdala okanye umntakwenu ukuba naye ancedisane nabo, kwaye hlala ubajongile. Nangona sizama ukugcina umgama phakathi kwethu nabanye abantu, singakwazi ukwenza ixesha lonxibelelana ngomnxeba nabantu abakhulu ukubabonisa ukuba sibakhathalele.
RX Radio, by and for children, we are citizens in solidarity.